sasa ujue, bado na uguo ujue, bado niko, bado sijapona ujue, bado siko sawa ujue, bado na uguo ujue, bado niko. Nazimi si zile yani zile tumisama same, yani ile kumkana kame, yani zile tum. Nazimi si zile yani zile tumisama same, yani ile kumkana kame, yani zile tum. Mwenzako mimi yani bado najutia, yale maneno kichwa nijirudia, yani mimi yani bado najutia. Nilisema tuachane, tusikumbukane, tusitafutane. Yale maneno kichwa nijirudia.